Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
I heard it. faf dailia tua. Ile nei tae au fou faau popo ilo mato wola malo lato soifua. Au matu iei ile nei tae au fou le aso lua se fulu male valu o le masino Januari. Ua matu faf dailo te te inga malau pui puinga. Ua matu tau nuu mai ai ile nei tae au le aso sa. Ao a mātou amateina le nei fo'i whaasalalonga, ua mātou wala au lia le nganga o loo fio, e a mata whaatasi mai mātou, i watu mea umai loo lava vi inga, nei se ioo ile whaavavau. Amene. Fata lofa fa filo yatu ile maleifo mai ile neitai au fou, ile alofa maleanga le leio le atua, fa upopo ilo tou soifua malo uola. Fata lofa atu fa filo yatu isusunga I fa afengainga maulato faletua, o tupu matamali I ae maisele loa loa si o tatu watu nuu. Mai lātou umalava e mawhai ona māla malama I la tātou ngangana. O loo mawhai ona ki mai o tū la au whaanongolongo. Ile nei fo I tae ao o le aso sā I lo tātou wala leole nei. Whā mō tasi o ono tesi mane tasi. Whā tā lofa whā whelo I atu I se tasi ua mawhai ona malanga asiasi mai. I tu tonu o le laumua nei, o Wellingtone. I le tae aole nei, o lo tātou teimi fo I ma lo tātou atua. Ai usi mai laufa whonga. Sei o tātou te talo. Lō mātou te mai o le langi. Ao mātou whaanau no watu I lau o fio I le neifo I tai au. Ua mātou wala au lia lou anganga pa ia. Ina ia whaatasi mai mātou. O la mātou te talaina lau o fionga, o le taitai tama lea o le olanga, o le tangata whaatutua. Feso soani ma whaamatala mō I mātou. Fo iatu I a te oe lau lava vi inga nei, se I ho o ile whaavavau. Amene. O se manatu e fia teita ina i ai. Ia lo tātou teimi ma lo tātou o tua i le neifo i tai au. Ua wha autu e wha pea. O le mā losi, o le wha mangalo. The power of forgiveness. O le a le mā losi lea. E tautalangia e le fionga le atua e whaatatau i le whaamangalo. I nisi o vaenga o lo tātou o langa malo tau soifua. E te taulava o na tātou whaamangalo i se tasi e se se ia te tātou. I taimi o leo langa, e mawhai ai o na toe mānatu, ma manatua tū ngā, ma e mawhai o na matala, ma avea ma awala e toe feala ai whaafitauli. A tonu o se tū ngā o na o se mea mātu iā, na whaia e se tasi i a te oe po o au fo. Ma avea ai nei ti ngā o le nāmanua e whealā mō tausanga ma teimi uma o le o langa. O lou whaamangaloina o se tasi, o se mea sili ona whaingatā, ona whaia i le o langa o le tangata soifua. Peitai, ona o le whaamangalo, na whaia e le atua i le Kalevario. Ua mawhai ai, ona maua se file mū ma se mapusanga mole tangata. Ma faa solo e le tangata whaingatā o le tuanai. Ina ia mawhai ai, ona ia whaamangalo, le tangata ua sese. Mae mawhai ei o nālu ese mai i le fale pui pui o le ita. And free us from the prison of anger, hate, self-pity and self-contempt. O le fesili, o āfolinga, o le whaamangalo. A tonu pe a whai tātou te sue sue a tili. I le tuspa ia e ma whai ei, o na tātou mālama lama. I le whaamangalo lea e manao lea tua, ina ia maua e le tangata soifua. E le ngata o le whaamangalo, ai ia mawhai e le tangata o na whaangalo. A tonu e mawhai o na e whaapea mai, e whaingo fie o na tala noa le whaamangalo ma le whaangalo, ai whaingatā ona whaatinoina. E whapewhea ona whaamangalo, whaamangalo pei ona whaamangalo e le atua i tātou mai le tele o a tātou angasala. Pea whei maua sou teimi, ona e alu lei le luka o lona mta upo e luas fulma le whaha. Ad whai upo e whas fulma le ono, ma le whas fulma le fitu. Pe te hanga i fō i le mātei o lona mta upo e luas fulu ma le ono, a o lona fai upo e luas fulu ma le valu. Oi nā o loo whaamtala mai ai, e te tau i le tangata o na ia whaamā ngalo, a wā e le te tau i se tasi o na ia tā ofi mau i lona le whaamā ngalo. I le sise o manga o nei mau e lua i le ngana Britannia o lo tā ue whaapea, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. I le whamtalanga le tuspa ia o lo i ei, ni tala ua laulau vivilu i ei lau whaafonga ma lau whaalongo. I le tala di tangata e suafa i a Peteru, nei e fesili i a Iesu. E whaafia o na whaamā ngalo le tangata i le ua whaia se mea leanga i a te ia. A tonu e mālama lama lava le whaamtalanga le tuspa ia mō tātou. Whai mail whaamtalanga e whaafitu ngā fulu ni fitu. O lono winga, e le whaatasi, e le whaalua, e le whaatolu, e te tau o na whaamā ngalo i sōsa taimi. Oi nei tātou te ilo ai, pe a whai tātou te o, i le mātei o lona mata upo sfuma na valu, a mata mai le mātei o lona mata upo e lima whai upo e fitu. If I'm forgiven by God, then who am I to refuse to forgive someone else? Pe a whai whaamā ngalo au, e le atua, o ai au, e le mawhai ai o na o whaamā ngalo setas. Pea whai, tātou te toe tō manatu, i le tausanga le nei lua o lua whā, ua amata ina le savalinga umilava. O nei o le aso lua se fulu ma le valu, o le masino i Anuari. Lea ua tau wha'a ofi ofi atuai, lo tātou sā i se whai ngā malanga umi, ma le lo wā na o le atua na te silafia lo na tonu unga. A o le fesili o le tai au nei, whamata ea ua tātou whamā ngalo i le na sese i a te oe po au, mai le tausanga ua mawae ma le māsina le nei o Ianuari se i o mai le aso lua se fulu ma le valu. Po o tātou tā ofi ofi mau ea i whaale tonu o le tuanai. O le lui o le tai au nei, i lo tātou teimi ma lo tātou atua. Pea whai e le ma whai o na tātou whaamā ngalo i setas. O nā o oe lawe te silafia le tali o le le whaamā ngalo. A walui mai le fionga le atua i le tae o nei. Pe a whai e ma whai le atua o na whaamā ngalo au. Pe a whai e ma whai le atua o na whaamā ngalo oe. Tu lo mo le upo to ya tau. O ai au. oi oi. E te le mawhai ei ona e whama ngalo i se tasi ua se se i a te oi. The Book of James puts teeth on this and says, my faith in God for giving grace must bear fruits indeed. Faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. O le whamtalanga le nā le tusio i a kopolo na mta upo e lua a lona whai upo e sifulu malifitu. E te tau ai i le tangata soifua. E soifua ma ola ma whaalangolango ma whaamangalo i le ua sese i le wafea ngai ei o le tangata. Peona o tā ua le teimio mawai. Pea whai o lea, ua tātou iei le vai aso muli muli le nei o Januari. O le lua o lua whaa lea ua tau whaa ofi ofi atu lo tātou sā mo se malanga, malanga umi. Ia tātou maua le whaa mā ngalo i mawai ei o na whaa mā ngalo ma whaa ngalo leanga o le nei masina. A e tuli so tātou ai mole lumanai ma ia tātou maua le whamangalo pei ona whamangalo ina i tātou ekeriso. Na maliu whaalava au ai le whaola ina ia totongi ma whamangalo auang sala ma auang sala. Ina ia tātou maua le whaamoemoe. Pea whai tātou te maua le whaamangalo. E ma whai foi ona tātou maua le whaangalo. I le whaalangolango i le atua. Se iu tātou te talo. Le tua whaafutai i le nei tae au ua e toi whaamanatu ai i a te i mātou. Ao mātou whae ui u le nei māsina a o mātou la atu le māsina o Februari i le vai aso le nei. O la mātou te talo, le tua i e to tō le whamā ngalo i o mātou loto. E ma whai e o na mātou whamā ngalo i o mātou uso a tangata. Pe a whai e se se mō i mātou. Le tua whaafutai, mō le mauti noanga. Ua e whamā ngalo i mātou. I soo se mea sao mātou whaia. Talia i mātou, ma whaamangalo i mātou. Ae whai i mātou, ma awewhi au mō laua fio mātou te tā lai le whaamangalo. Ina ia mātou taulātu ai i a te oe lo mātou whaamoemoe. I le aso, e te toia whia mai ai. Talia i mātou, whamangalo i mātou, ona o Iesu, ua mātou wole, mō mātou wala au o tuainei. Āmene, ma āmene.
Yeah.
Asia singa mō te māmati nā mātua o lo o whaata o tō lia ma tausia e le ngata i tutono o maota malawa a o tutono fō i o whale mai ma whale o lo o tausia ai tangata mātutua. A lo whaanga mō o tō uma mai le tātou Paul Kalamale nei o le apatu mai le lima se ia pā iali tu laiono. A lo whaanga mō te māmati nā o uso matua whaafine o loo iai i tonu o le to ese. Alo whaanga mō o tou, mai le ngalo o tou e le ngata i le Paul Kalamale nei. Ia a o Paul Kalama umalawa o loo muli muli mai. E mo muli atu alo whaanga mō o tou i le tātou Paul Kalamale nei i le nei tae au. O le pese māsani lava a le tātou Paul Kalamale nei mai le leo lap te inga. Ia e momoli atu ai, alofa anga, mō outou, ile nei fōi, tae au. Ia ae usi mailau whaafonga, ia a o taumafai atu, ia la tātou pesele nei. Ia e momoli atu ai, alofa anga, mō outou. Teiloa lea lea a sui tātou pese, ona ele o mawhai, ona lele tātou la au. Ole nei fo i tae ao. Whaanga mō sunga i whawhengainga mō lātou whaletua e le ngata i tutonu o Wellingtone. Ai whapea fō ima o nanu tuā oi ma so se mea o loo o atu iei ia la tātou whasalalunga ili nei fō i tai au. Ano whaanga mo i lātou uma o lo lātou whaafteia, le nei au o nanga o le apātu i tae ao sā te itasi, ia moli atu lo whaanga mō o tou ine nei tae ao. Eu si mailo whaafonga li pesen nei moli atu ai o tātou lo whaanga mō o tou.
Your mind felt at ease. How long since your heart knew no hurt and since you knelt by your bed and prayed to the Lord up in heaven, how long since you knew that He would answer you and would keep you the long night through?
Call in your friend, how long
something beautiful, something good. All my confusion, he understood. Of my love. If there ever were dreams that were lofty and noble, they were my dreams at the start. And the hopes for life's best were the hopes that I harbored down deep in my heart. But my dreams turned to ashes, my castles all crumbled, my fortune turned to loss. So I wrapped it all in the rags of my life and laid it at the cross. Something beautiful, something good. All my confusion, he understood. All I had to offer him was brokenness and strife, but he made something beautiful of my love. Something beautiful of my life, of my life.
Ile vai aso fou, ole atoe mafai e ona toe tala noa a ngā i le le sona po o le tusi tai tai lea o le tā ua i le kalesia so fitu o le toe fie mai o le le sona po le pamphlet i le vea so fu o le amata i ona o te tala noina i a vaenga i o le susu enga o le tusi pe ia le sa masani ona mana o mia i le totele o nisi. Ia a whai e te mana o mia ia le le sona le nā mai le ekalesia so fitu o le toe fio mai. Awane i ngalo na wala o mai le tātou leina o lua lua, o lua tolu, whā lua lima iwa. E ma whai o nā watu fua i a te oe ia le tusi lea e sue sue ai le fionga le atua po le tusi e tā ua o le le sona po le lesson study mai le ekalesia so fitu o le toia fio mai, e usi mai pelo whaafonga i pēsenga o le nei lawa tai au.
Time. dark valley, no hope within could I see. They search through heaven and found the
fai wina fo ile tautua o le nei fo itaeo o upu masani ai eise upu wa sala ma ua pa o papa i lau fa fonga. Ia, fa mangalo le au ona. A talo, teitai atu ele atua lau tau soifua ile aso sao lumanai. Tātou toe fitai ai fo i peau o le ea. A o maua lo tau soifua. Manuia le nei aso sa mona fofua.
Thanks to Calvary, tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Then we went back to the house where we used to live. My little boy ran and hid behind the door. And I said, son, oh, little boy, don't be afraid, because you've got a brand new daddy now.
Thanks to Calvary,
we don't live here anymore.
Thanks to Calvary,
I'm not the dad that I used to be.
Thanks to Calvary,
things are different than before. While the tears ran down my face, I tried to tell him,
thanks to Calvary,
we don't live here. No, thank God, we don't live here anymore.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.